Aye. Keep ballin', ballin', 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 keep ballin', keep ballin'. Keep ballin', 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 keep ballin'. Sonke, sonke, funa nama mitha njengoko sonke, ngibahole abonke, mina ayikhetha mina funa sonke. Sonke, ay sonke, mfuna nama mitha njengoko sonke, ngibahole abonke, mina ayikhetha mina funa sonke. Ngibahole, hole, ngibahole, ay hole, ngibahole, ahole, ngibahole, ay hole, ngibahole, ahole, ngibahole, 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 ahole, ngibahole, ay bo, sonke. Sonke, funa nama mitha njengoko sonke, ngibahole abonke, mina ayikhetha mina funa sonke. Sonke, ay sonke, funa nama mitha njengoko sonke, ngibahole abonke, mina ayikhetha mina funa sonke. Ngibahole, ahole, ngibahole, 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 ahole, ngibahole, ahole, mina ngibahole, ahole, ngibahole. Bahole, bahole, ahole, bahole, 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 bangone, babona ngikhuphuka mina bangome, bangibona ukuthi bona ngeke bangkhone, bayisole, bangfone, bathi mfana ngithi woza sikubone, ayibone, 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 mina ngibahole, bangibone, babona ngikhuphuka mina bangome, bangibona ukuthi bona ngeke bangkhone, bayisole, bangfone, bathi mfana ngithi woza sikubone, ayibone, ayibone, ayibone. Ay boni, ay boni, ay boni.
Eso que tango.
See.